famtimmin ko ɗum woni keptol hooremum.
D'une manière générale
ɗum kam woni keptol hoore muɗum rimɗugol tawe hettinantako dabare goɗɗo feerejo goɗon na leydi goɗon ay woodi salade du dawrnede on endam wiye leydi go na sembe gon wiyeto waɗu na accu e dow fii ko hani wadde fuu hono hedde hoore mum no jeya e haalde ko miili e ko weli ɗum
fuu
no won kewtol hoore mum ngol dow laawol politique
faro leydi na du hawrinde yimɓe keptol hoore muɗum ngol kam woni hedde hoore mum dow laawol laamu politique tafon tawe denaki e sembe gonna e leydi goɗɗum dow fii muɗum fuu tawe no woodi gouvernement mo hoore mum laamu mo hoore mum tawi yimɓe mum laamoto ɗum kañum wonko dawrto misali leydi Niger waɗnama hawrugol leydi hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeetati caggal mum tati lewru utti hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegon ndewna ko leydi ndi hewti hoore muɗum ɗum du konno woni laamade hoore mum dawrande hoore muɗum ko hettinantako dabare sembe gon na du konno leydi jananari goɗɗum
dow laaɓal toye ɗum fayi yaade
kewtol hoore muɗum ngol endani laawol laamu politique kañum wonko mandinɗen joni joni noon kewtol hoore mum no woddu heƴude hoore mum fara kulle gollitirɗe nder gurdam kañum du heƴude hoore muɗum fara arzuku so wiyama fara arzuku wiyaka key leydi ndi teela feere mum wiya kanke ne heeƴa hoore muɗum wondaka e fey goto wona noon leydi ndi tawre kullantereje latiɗe no wawi waɗande ɗum keƴolal arzuku muɗum ko laati nder duniyaru no andana no wajiɓi har fila ko ndata gollitirɗe gurdam ɗen du wonno hono tawe leydi ndin ko huntoto ha aje muɗum har filla gurda fuu tawe no heƴir ɗum hono wiye gaz en ni na essentiel e ko nandi e muɗum
en gaz en pétrole etc.